Ele oilo atonu le mafua anga na ave i e se tangata se ta avale o se loli. O se loli na ia ngau ia, ma ia soso ai. Ia ni tangata na leina i lumafale o se fale o loa i le taulanga o Stockholm i Sweden i le asa farele o le vasona tenei. E to afa tangata na maa ni liwai, ma le to asa fulu male lima na maa nunua. Ele ia i se faala putupotonga fauvale po se faala putupotonga te rorisi. Ua faa ilo amailo la tau faa tonuina o le neyo sa faa inga. Ayana saunua le komisina o le leo i Sweden, Dan Eliasson, wala tau sae saia le tangata na ia faya le neyo sa faa inga.
We have confirmed that he is a subject, a man from Uzbekistan, 39 years old. That is what we know. And in addition to that, we would not like to say anything further about his whereabouts and his background.
Na ia saunua o le tangata le ney, na iloa e leo leo. Ai le iaise masalonga e mafayo na ia faya, po o se masalonga o loo ia tau pule pule ina, ia lona faya o se osa fa inga fa penei. O loo sa ili fo ipe na o ia, na ia faya le osa fa inga, pe na ia tau pule pule ina, manisi tangata.
We do not know whether there are further persons involved in this act or not. But we are not excluding that. We are still working on a very comprehensive approach to see whether there is any possibility that further individuals are involved.
Se sui o le ofisa o leo i Stockholm, Dan Eliasson. Na iei ma se a fifi na maua i te tonu o le loli, ai le i whaino o mai e leo leo po o se pomu, o lo o masalo mia fo'i o se osa whainga terorisi, ona e tai fōringa isi o sofa inga e pei ona whaia i Europa, e pei ola sofa inga i lona tona i le masina na te anei, ma le o sofa inga i Nisi Farani i le tausanga na te anei, ma Berlin i Siamani i le tausanga taluai. E ui o le nei tangata e afua mai Uzbekistan, e le o mai loa po se, po uia o se sitiseni i Swetena po Sweden, a ena wha ailoa Anders Thornberg o le ofisa o leo leo, ua toe si itia, ia le tūlanga o le vaavainga o whainga terorisi Sweden, talu maile nei usa whainga.
We have an erased threat number 3 on the 5 scale so far, and this could include that a terrorist attack like this would happen. If we have immediate information that another a terrorist attack could occur, then we could raise the threat level to a high level.
Anders Thornberg. Ua toe fesilingi ai. Ma le tūlanga tāla whenga i o le talia ino le whaitau se lau wafe o tangata sūlu whai e le tunu o Swetena. E lata i le lua se lau wafe tangata sūlu whai na talia e Sweden i tausanga e le i mamau atu. Na saunoa le pāle mia o Sweden, Stefan Lofven, e le o se taimire nei e toe sila sila ai le pāle mene i tūla fono whimaranga inga. Ai maise i le tūlanga o tangata e sūlu whai mai i le tunu o Sweden. E wilea, na saanua Stefan Lofven, o lo nātunuu e demokorasi matausisi i le tausingol filemu.
The police is now investigating this, and they're in the midst of this investigation. So it is way too early to draw some political conclusions of all this. This is a moment for sorrow, for grief. That's what we're doing today. But we're also determined to continue to be an open society, a democratic society, and that is something I'm totally confident that the Swedish people also feel.
Le pāle mia o Svetena po Sweden, Stefan Lofven. Inisio o ilato na awai po o nisio tangata nuu o Svetena na awai isauninga mo ilato na maali liu. Mama nunu aile o sofa inga ile aso faraile na te nei.
I'm in shock, and I always ask myself, where does evil come from? How can anybody want to do something like this? It's impossible to understand.
We have been too liberal to take in people who perhaps we thought had good minds, but we are too good-hearted.
I don't think it's anything anyone could predict. It's one people's action, one person's action, and unfortunately it took wrong causes.
Vi alla omskakade av det som har hänt.
We have all been shaken by these events. But what gives us hope is the empathy people have shown one another, for that shows the strength of our society.